zlouder.com. Fine girl, ita koni ukoloko. Titi chimini kechimwene nkoloko. Kumuti machali koma kona loko. Attitude difficult, titi chamuloko. And she love in the way that I'm holding it down. So she say she don't care if I'm taking her nuts. But I tell her, hold up, face chapo. Mami, ndiri wako church.
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 Iwe mwai chelekele.
Ndiri wako church.
Wala busha abalele.
Ndiri wako church.
Iwe mwai chelekele.
Ndiri wako church.
Nali chinje mibele.
Ndiri wako church.
The way you say you wanna do things to me. Mwana nambo nogu kwa telavu pimpu pampumi.
Pampumi.
The way that you crossing your legs. Mwana wala lengesha na shide mfishide musoko shimfumi. Efole nukila feyo inesenti. Wala lenga tu sipende finisha renti. Efole njiteti oga kwa tinikenti.
As a teacher.
Awe mami wele mola pepa.
Mami you must be Delilah.
Say what?
I will camp here, Mawaila.
Say what?
Mami, the way that you move in your west, I'm around the round, the quat to the Tyler. You see, my mama warned me about him again, oh, my way, oh, mami. Atibaso, nala machi, been a fool, I don't know what you doing to me. Fine girl, ita koni ukoloko. Titi chimini kechimwene nkoloko. Kumuti machali koma kona loko. Attitude difficult, titi chamuloko. And she love in the way that I'm holding it down. So she say she don't care if I'm taking her nuts. But I tell her, hold up, face chapo. Mami, ndiri wako church.
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 Iwe mwai cheleke.
Ndiri wako church.
Wala busha abalele.
Ndiri wako church.
Iwe mwai cheleke.
Ndiri wako church.
Nali chinje mibele.
Ndiri wako church.
Mwele samone ni chimuntu mwapangile. Chikwadi bachi temputation chakulefi. Mweye solo nomba nendande shani nomba. Mfumie ni kolu nso na milomba. Na mwebo kuwamini kisha kuti mwapange chimuntu chasu. Kutika fimwe fintu nishiba tafi. Mpange ninga mwebo olo fame pale kofi.
Olo fame pale kofi.
Na nebo kabe kofi. Pali wakai ba mubai bon sale pofi.
Na ine sale pofi.
Isi mamama want me about ima gelo munga uja paja. Na la machi I tena fool, I don't know what I'm doing paja.
Fine girl ita koni ukoloko. Titi chimini kechimwene nkoloko. Kumuti machali koma kona loko. Attitude difficult, titi chamuloko. And she love in the way that I'm holding it down. So she say she don't care if I'm taking her nuts. But I tell her, hold up, face chapo. Mami, ndiri wako church.
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 Iwe mwai cheleke.
Ndiri wako church.
Wala busha abalele.
Ndiri wako church.
Iwe mwai cheleke.
Ndiri wako church.
Let me talk to my woman right quick.
Oke musu mabati tete achile webo. Mumfula tadiko nadi na webo. Nadidia wanka kedio nadi muselo. Yuwa wadu shishe na kamane kabelo. I know I got a thing for a thick as a yellow. Chigelo na mahipu emu tieni vivelo. Bati bati meso siya kudia. Elo futi ya ribile tuna maketani. She got a big booty, but you're the real star. See that real beauty is always in her heart. And I will never sacrifice what we have for some booty. Abachi tefyo ni wake mboba mbudi. I know about him. Magelo munga uja paja. So mami don't you worry, I got you. You got a good man.
Chapwa. Mami, ndiri wako church.
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 Iwe mwai cheleke.
Ndiri wako church.
Wala busha abalele.
Ndiri wako church.
Iwe mwai cheleke.
Ndiri wako church.
Nali chinje mibele.
Ndiri wako church.
On a serious note though, shout out to all the faithful Zambian men, it's not easy. Men of God.
One is
BK Music Promotion. Mind Boy.
Guap Music.
Spock Smiley.
Crim Dola.
Gana Masimi Nabambi Pamakito.
Choose
it. Fredin Mutonga.
Mayoka.
Exclusive to zlouder.com.